Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jonatu ogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sikou jom nyali sakrab hediibe. Bangal wote nyande sappo e jetti zoom ben gube didi gonde imadraji campagne wattu mu fed M5RF noddi yimbe men jabande saraji di de M5RF malikura ndardi be salanade di. Don wattu goto li kede lidi di kede tokki dal ton no fed hal nan en nan jeddi o do projet o tawene to yamflal ton no majjibe projet o puddi imadraji. Alal bare hande hibbinta duubi didi ben lamu transition colonel Assimi Goita hakilaji bibe liddi na certi bangal do ben ko huntana hore le duubi diddi di ngon sembe kworje amen hande kikiri alal bare jeddi juin 2023 bismillah sakrabe
kare kabaruji walti gol nugal sharangal do studio tamani
humpitinde fa famu hebe
kalden fa pamre
studio tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
campagne ay di na jirwi sanne dido wattuji di kube didi jibba men jabanbe salani be na gondi imadraji buri fuf bangal M5RFB ben na jinganobe siraji di M5RFB malikura chaleni be ben na dido ben siraji Moussa Mali Sokko wonko hebani kada fostango Ousmane Yali Bouli e sitasilibe
ewi M5RFB gal nuy gal seriya kessa yo audi yowtugol mali Abdel Kader Maiga gondo M5RFB holti wida gal beydan jatte lamu mali do joingol cour des comptes
je demande
Mille théodra bibbe leedi mal futinno woto hollita jabini o sur sere ke sabile sur sere kiddon sariya fu hollitata wi lamuke leedi an wal liwede taw mandamu le sur sere ke hollitama sariya mamadi ana nato sabbe leedi fu nato gotum dokkundura juude hunne fu ittete leedi meden ko naari bangal kebal enen jeedum ciagal mudun neddo wawa yoppude parti politique goddo tilo nato kasin e parti politique yogaajo
le nomadisme politique
canon M5RFP malikura walda e mabbe hakkilo widu ana sallini e o referendum de fedde holti wiide ana wemba e tobbe yogaaje pawide do kabaru sariyaaji e hakkeji arandeji bibbe leydi ndi e kaali dun le ko be joddi e nantinobe kabaruji le cakite yontere dabbina nde do bamako do Mohamed Ali Bacili won M5RFP malikura
leydi fu wawa dartaade adna soni wala taw sariyaaji dun bata leydi fu to sariya batataake ndi leydi yaata yeso e referendum wadal 1992 holliti wi sariyaaji leydi nin fe goto hana yeddede o wiit ko sur sere keso ne yedda sari yaji leedi mere tijji hannen bibbe leedi malni fu ana haani bartede sariyaaji
imma daraaji bangal tenugol himbe ana jokkini leedi mendi faye tawede himbe yo gabe kultiwide golleji mun ana buubi monaka fu e mabbe ana wondi e dartude sardeji no hebirta yalla watnobe don ana keewa
weltingol nuygal sariya leela morde me
faande bangal oodo golle o men li gedde lidi ndi ben to kidal tuno yimbe fedde hal nan en holti gonda ga fi oodo projet o to yam fulatun no imadara e puddi bangal kambe jinganobe e mbiyam saraji di wattu goto es men fedde es jo inama to santun kanko zilet kulbali hawntin u fuf kedana fasango umar waygalo
ko yata pelle society civile en sappo gonde leyi lamu kidalo kolitide jabanay nu gal seriya kessangal be biso wotey dana gado dubbe kolitan wiide be jabanay o do golle o de communique be ngadi dun leyi nay lewru juin do le wud leyi ndi nokko no dirtede bankasi kaaki ngotirdi yottiki ton ilale tati lewru juin do yimbe wonbe tombe hewbe mabbe kolitide ngotto wiide jabini nu gal seriya kessangal le sappo jitti lewru juin do hitande 2023 nokko no dirtede san kaaki di njottiki ton e donti fa dum fecce fed no dirtede ez nde do joinama le joy lewru juin do hitane 2023 nokko no dirtede yamfuila imadraji tenude yimbe yalla no be jabini nuygal seriya kessangal fuddi ton ka nokko no dirtede banambali lamu kuli koro wala fu ko mata ton ko nayri bangal imadraji di
ko sabi chuboda ajabi ko sabi chuboda ajabai
fedde dental rewbe ministre en kanyodun kambe ngou député en leruna afrique noddi yimbe le wotandi odo ben nugal ngal do nugal seraji nyandi sapo jetti juin kanko joko horojo ben fedde de hulti wide ngal do nugal watana hakilo sane himeji rewbe latto soba ngal latto soba dun ben yimbe le lamotobe ban yimbe ngotanabe lamo leedindi kanko madame Maiga Sinat Damba woni horojo ben joko horojo de do fedde wonko hanni baba Ousmane Mamman baba kuntake na fastango alisisi
Aujourd'hui quand on fait une lecture croisée
de ñalawma hande o somi ewi nugal serja her molide amen di wartafaaju inede mudum o atawam himmeje amen di ko heewi mudum fu on hunchana le hem hore mede andi dum mu ingol nugal serja her yu hune ko malin kobe holti wede ana yidi ele batoji moodi paminodi do heejintingol leendi le ñalawma hande o du ye hune ko hasindina mede kaani wi do ngina juude amen yalla referendum o goleji mudum ana laato mede kaani wadde ko mi baawi fu yalla dewtere nde ana jabene fa leedi amen di warta ele bisalia
la voix du retour a une vie constitutionnel normal.
Yi watay ko toro.
Ben fedde hay bonde kabar wuti li mali kusem holti wede sharjaaji bilide ido imadraaji fofu ben jogi do hani ben watande hakilo dun woni fedde ben lulunde kumte legal accès au media d'état denno hani potal wade hakunde kala ben ngado imadraaji e mbepele ido ngado imadraaji be anji adama dara woni ko mani do kabaruji kusem ko hani farfanda ko jukke don fesa Umar wegalo
ya d'autres services compétents
pelle lam wo godde kassen anton kande wottude koyde mudun hono kabar wotiji di wordi tayru yeddata demokrasi do ko wartirta jam e tejere fedde no de comité légal accès aux médias d'état an hani wadde fed jingana fe wal gotal tawre e gede de fur hono tenu gol himbe gol worino
par rapport à tout ce qui est référendum actuellement
sakal wotut hakla ñu du kabar ñom ba nga bem Facebook et Twitter ben bembal hengal ben bembal do bembal ande kesse be hultan wi publication bunani ko moni do kabaruji ben bunandaji fewde robe ben ju inama inde mudu woni musu applique nena dum fu kabar mudum fuddi golede beta ko wonande gubal lulingal privo droit sur citoyenneté femme ben bangal nyaloma yetanango yirwere kambe kabar robe den no bam do anya o do golle o woni ben holti wiide dum do nafan sane bangal putingol e fewde e kambe ben torrabe madame traoré nana sisako on horajo groupe pivo wanko hanni kanko hawa bertike na fasango ousmane nyalbouli
nous avons travaillé pendant
men golli le hakke dubi joyi e jabu goto handen e projet timodo yo moingol ka kol min noddiri musoya applique na famon min ngombe e balé darani hakke ji rewbe dum latto sababu famen keba hunde ko daranto hala jande hokugol hakillaaji kompitinde e daranal hakke ji rewbe sabi o application padum ba hebude le mudon gollide kewde fawide do hakkeji sini ron kasindin hebude kabaruji on keba do makko kano holtinde wida hakke ji rewbe wana kolite te sanne fu buri wana lobbi woni kolitetedi no dum wadeta du titala an wodi do mun
c'est pose problème
hande jeddi lewru je watta duube didi ko kulnal asmi goita bami du ben bami lam o wattu mo hippi mo ben kanko president bandaw don wattu mu dun hultan wiide wata watna ele transition ele yewtere mede hertande on nam parle ben jamaare segu bankasi gawo bonko hali do dida duube didi kanko adama amadu haider hajja ben hebanen dun kedda fa sango ousmane yalbuli
ni sanfla ko
eden ba wiide le di duube didi lam hakunde jo wadi ko heewi gelle bankas kew mo nanama pompe ngaji on yafini dum ben hebo diam
ba lambulo
des années
on lam ngado dubi didi ana waawede asimi wadi ko heewi fu buri do kabaru mangal padde ka holtindi wiide fa joni ko heddi wade ana heewi le cercle bankas o jenaago hebaaga sanne hande kanan ko be leedi men di ana gonde hokkude mangal padde kaake kaborde wonko wayliti e kabaru jande ka wiide fa hande heddi ko haani wade ana heewi akilo be kandarde kabaruji goddi misal hebugol sukaabe golle sabi rafi golle ana wodi
ce qui reste à faire de mon point de vue
aussi goudo himbe ana goni e tampere ijin amen comme texte ana uddi golle wala hunde fou wala ko fawido kabaru denagu e de mbawide wonko ye yeso
on peut dire que ça va imp
bangal men yatro meden zoom sir kanko am sete gogo touré hebani en ben no fiñan tawato tumbututun den no be mbi hala mo dun no dum ni takula kanko ousmane nyalbouli wonko on ben faccitan en
honna himbe franci corsineri croissant na do pour molma do nebam himbe tumbuto non corsineri takula na buru finatawa le taj kojol hono dum mo inerte farin ndiyam wattete lemon jibondire fa nangondira yoppe jodo fa boya dun hokkata ndakam mudun e wi andimbe dun tiagal dun yowe do yite duppe fa benda takula ana buri buru boulangerie welde woni ko himbe tumbuto ko collectivité le yengeji lamuruji e kurtungoji na do pumari e dum horsiton sanne le lewru korkadu himbe ana cioda dun sanne fa ciwu e mafeji tew na koy bali na du liqi cioggu mudon ana wara hakkune buudi sappo sappo e joyi yaade nogay a wi nyaamo be dun ana weli ana hoyfidi ana yaawidu waylitaade caggal nafa mudon takula ana e fina tawa tumbutun koobe
sakam pammi dokkaten kabar jom hande mi ciptotan baabi ben heedaade or journal o heddo ben bangal jamu do numero 37321 baabi dun men heedaade heddo yiftir jamen fuf do application jo tamani ben bangal play store do sede yotre meden magazine
malinke gorko e debbo fuf ana nodda e waltigol nugal sharia kessal leedi meden di sappo e jetti lewru juin hitane 2023
kewbe ngota gouvernement newnani dum
so ngala kartal gotrigal odo mbaay faabo torade yoga e carte gollirteede leedi meden di
de carte ngoni carte d'identité passeport kartal nina kartal consulaire tal kuru donnirgol mobile tal kuru militaire tal kuru foftere golle ko lati civil na militaire
nyalte fa hewa e waltigol nugal sharial kessal leedi meden di sappo e jetti lewru juin hitane 2023
studio tamani e gollidimbe mu
ana paabondira e waltigol nugal sharial kessal leedi meden di sappo e jetti lewru juin hitane 2023
yeter meden magazine cellal handan yewi do kabaru tuccugol kanko fatimata ko joye men hejaba amen on ko haruntin en kedda fosan ko min e sita sidibe yo en kirejam to diriton wakar juro o wularende yo ko buri degre ngaji chapana e joyi alasan toure tujiki o ndadi fa o tampi neddo mawdo sawrude mo
clinex woka
watti soni malan mi jeba liccere wodere mi watte bo ekina tan samoji jaati feeni liccere hunde fu nafata ana tampina nga sanna samoji sum de golla samoji so tujugo mo satti so malan mi ya fa doktoroda mi jewi chafaaje hitane fu watti kubbu ina wada tan
koron ka kuri mi problem
o do alhali o sawabuji mu dun na kewi buru fu fo nange jonte tifoyi madun fusugol laabi jiam ndehuji le kine no holtiri docteur jacob jakite mo sudu docteur dire
watte joni nan ana satte sanna wular ana wodi dungu sabdos yimbe hewbe ana tutta ku he emudunu ana facintina kef e nanan mudum sabi i ana wulan sanna du ana nato sabe jogabe ana tutta sun mata matan jum ana han yade docteuroda yalla anta hudunu wadan nata hana pamde chafaje de sifamul andaka sabe sun tutta ana han yade docteuroda be wawini ma chafaje holde tatite han jukude
le ngalure kaydun jamarne huliti sato tujudi ka hulti wiri buru fuf wattu kubbu
nindundi lati
mi ngi tukne gotan watti kedun be lotir hotan jamul dan dun darken ga samboji fesna ta hore mu lotira jamul dan dun darta ko watti fusum tutta hotan ana ko sana ana tampina fa wala sala sar fa kubbu yalti wakkati fu mi ngi tuttan mi lotira hotan jamul dan du den daro gota gota dun hewtna kan hor nawore san gam yata doktorore
min teta duk so konnare
docteur bagayugo abdullahi Umar na golla to suudu doktoro Serifula Kay holti wiide tujugul ngul yo nyaaw wala toke mun tade dum hore dum no tiida dum yo wi do ala haali tujugul ngul e wi makko
sape ali
tujugul ana wa hebneede chafaaje le doktoram won sabun kulleji ko holdi tiita dum e tadi wonden hore ngin ano men so neddo tuddo yottigande amen do men sukka bubbe kine mudun kulleji yogaaji ko natto sabe tujugul ngun daro gaso dum gase fe men wa tewne jom chafaaje yogaaji ko natto sabe do darna dum
responsable de ce segment
dogotana yogabe dunno itobe ledde balebe pewtata e mudum sobe do kay sifaji kewdi jogi bangal darnude Ousmane Guindo e Adama Sey be do fufyo itobe ledde to bankas e banjagara
toujours mo adon denko lobe
watti fusu neddo horam anan nawa du an hoditata mi pudde yogaji wondi hinere jom buuti sene mat dun tan me amam meselan tan hoppita dun watti fusu hoppitama yi an yaltan so yi an yalti meda wa sukkude hen biral habu yi an dan daro yogabe du ko e parlarde kan ledde yogaji kawnatna dun suma dun ni ila enangi heba una dun fenni mudun wada hen dudu ana darna tuddugol
bawe uluga adanchugo yare
dunka en cellal holti wiide soni neddo tujjike ko buri kayo jodda nokku goto heddo dada poufa sede sede ka soni ijam daraki battoto doktoro en dun do timta yetorme den du cellal hande o jarama hirade o enji cagal joni